It's your girl Tabo Massa.
Lioness. Yamili Ndumba ya chupwe.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Not
yo,
like
I go by the name Masi. I'm sure it's not the first time. Kuni uto fresh in the first hour. Feeling in me first hour. Flow sharp. Yaku puma puma mama sick tau. Yaku puma puma quite tail as a sister.
Yamili Ndumba, I'm a lioness. Going in inge akutaba kwa malawness. Allow me as to bring bars. Yeki Iron Age. Then I'll let you be Luna Malawness. Where?
Look at us, wekiano wa kuchunkela. Anisina pene kwandu na ikutela. Mwamu kwa kwa swagi ya itukela. What can you tell? Kimutu ya itukela.
From milili kuyoli kwa skuna. Nishimba attention, sichaba kwa skuna. Kusibunka my life, konji askunga. Shihita fanet kutalima for skuma.
Na anifangiva anali nombolo. Money long, inge luli mirwa longolo. Work like a mbongolo, then fly like a nongolo. Luka lile rap, mwana koyabe na ndombolo.
Kuhula my game ki maturity.
Ghana.
Lili molino salina surety. Ya ki mabasa lima pub. Reach me au nani problem not if a public.
Zeo ki zeo I'm vain or mass. Womu ziba mina kuliba ziba they know us. Azama yangi ni yasi na venue masi. Mulao waka ni future li venue maswe.
I make money, start and sakupa. Fasa kulitata kunika kansa kucha. Clash of the titans, ukasho alutata. Mwikash mamu kotani, uvata luku kash as a quarter.
Uta hakuna ni kamba kama rasmas.
Yokule lako.
Kuti uto muweza harasmas. Mwasiliza ni tu kwa chaya last month. Auskaya lako njili afamu kwa kwa masmart.
Satani nilikuwa za hai. Wabata munzi over salikuwa vayai. Nita ukuna kuzo mayawe. Nitata kuniswala ngeli kuzo mahai.
Kwa ikale neva komelu wa magelo.
Nelikale fale we were not around.
Fake luto punya inge belo.
Fabili ya mablesa ni natarao.
Uvatabule na uskabeleka.
Sem ni kuvata pasela uskabaleka.
Heba umandu ya glass uskaba nepa.
Tutoki kuli haiva ukoni uskaba heta.
Downloaded from ilovezedmusic.com.